Pull up, skirt, boy. Asking my leg. Hello, my leg, oh, my leg.
My cheetah's full of milk.
I live all elfish and wood. California, me long sailing now. Had so much cheetahs, yeah, clapping in my got a please, ging on me now. Once again, me long get she wet. Figgy and the clapping, dwelling on. Angas ganjan, feeling a go strong. Oh, stand with me. Kulumi kunis la panak talwengami. Lengani screamers full of gamba nam. Nga kipi kat me nga swipe a manje. Oh, lonki kolo lam. Kanten lin me na baby kan krosanga. Ngik shi yu weta. Ubula umzangeta. No poeta, ama casa gulueta. Impili milesa noza, impili milesa noza, impili milesa noza. Namhlanje uzekho, impili milesa noza, impili milesa noza. I never should have left you. I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje uzekho.
Inkinga ziningi emhlabeni kwazisombeswe ngameva. Kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo. Kuba inkinga-ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi inikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubuhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani. Kubuhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekuyafana nokuthi uwena isilima. Usuyokhala-ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyomncenga-ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise, uzokuthanda. Kodwa-ke wena uzobe usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa nawe ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehlo akhe sevulekile, sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana, izinkinga basaziqasululi baphindiselana. Futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda. Umuntu uma umthanda-ke uzokwenza njengoba wenza kimi, imizwa yakho uyoyihlaza.
Impili milesa noza, impili milesa noza, impili milesa noza, namhlanje uzekho. Impili milesa noza, impili milesa noza, impili milesa noza, namhlanje uzekho. I never should have left you.
down, say.